bangu bamanda ilo igaitalumbi yatola muyando wangu muyando wangu bamanda ilo igaitalumbi yatola mabigi bamba bamanda ilo Yavila, anime dalila, balungwe balila, ponze balila o.
Production.